I was in a meeting once when the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this. He looked left, he looked right, and said thank you and sat down. He left all the time to me. You're a splendid sight to behold. I'm a man of memories. I think back of my youth, of the visiting teachers that came to our home. I think of my mother trying to handle the minutes of the Relief Society with my dad's help, especially the budget. I remember being called as a bishop with 84 widows in the ward, a ward of 1,080. I remembered never being home on Christmas. And I remember how sweet my wife was to understand. I was out visiting the widows, 84, taking a nice roasting chicken that I conned Glenn Rudd out of providing. He was in the poultry business. And how they'd welcome me, each one. Tommy is here. Tommy is here. Each one would ask me to speak at her funeral. I spoke at all of them. All 84. And many more. One time three in one day. 10, 12, and 2. So my thoughts are tender tonight. Our souls have rejoiced tonight and reached toward heaven. We've been blessed with beautiful music and inspired messages. The Spirit of the Lord is here. I pray for His inspiration to be with me now as I share with you some of my thoughts and feelings. I begin with a short anecdote which illustrates the point I should like to make. A young couple, Lisa and John, moved into a new neighborhood. One morning while they were eating breakfast, Lisa looked out the window and watched her next door neighbor hanging out her wash. "That laundry's not clean," Lisa exclaimed. "Our neighbor doesn't know how to get clothes clean." John looked on but remained silent. Every time her neighbor would hang out her wash to dry, Lisa would make the same comments. A few weeks later, Lisa was surprised to glance out her window and see a nice, clean wash hanging in her neighbor's yard. She said to her husband, "Look, John, she's finally learned how to wash correctly. I wonder how she did it." John replied, "Well, dear, I have the answer for you. You'll be interested to know that I got up early this morning and washed our windows." Tonight, I'd like to share with you a few thoughts concerning how we view each other. Are we looking through a window which needs cleaning? Are we making judgments when we don't have all the facts? What do we see when we look at others? What judgments do we make about them? Said the Savior, "Judge not." He continued, "Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?" Or to paraphrase, "Why beholdest thou what you think is dirty laundry at your neighbor's house, but considerest not the soiled window in your own house?" None of us is perfect. I know of no one who would profess to be so. And yet for some reason, despite our own imperfections, we have a tendency to point out those of others. We make judgments concerning their actions or inactions. There's really no way we can know the heart, the intentions, or the circumstances of someone who might say or do something we find reason to criticize. Thus the commandment, judge not. 47 years ago, this general conference, I was called to the Quorum of the 12 Apostles. It seems an eternity ago. At the time, I had been serving on one of the general priesthood committees of the church. And so before my name was presented, I sat with my fellow members of that priesthood committee, as was expected of me. My wife, however, had no idea where to go and no one with whom she could sit. And in fact, was unable to find a seat anywhere in the tabernacle. A dear friend of ours, who was a member of one of the general auxiliary boards, and who was sitting in the area designated for the board members, asked Sister Monson to sit with her. This woman knew nothing of my call, which would be announced shortly, but she spotted Sister Monson, recognized her consternation, and graciously offered her a seat. My dear wife was relieved and grateful for this kind gesture. Sitting down, however, she heard loud whispering behind her as one of the board members expressed her annoyance to those around her that one of her fellow board members would have the audacity to invite an outsider to sit in this area reserved only for them. There was no excuse for her unkind behavior, regardless of who might have been invited to sit there. However, I can only imagine how that woman felt when she learned that the intruder was the wife of the newest apostle. We hold no animosity toward her. Not only are we inclined to judge the actions and words of others, but many of us judge appearances, clothing, hairstyles, size, the list could go on and on. A classic account of judging by appearance was printed in a national magazine many years ago. It is a true account, one which you may have heard, but which bears repeating. A woman by the name of Mary Bartels had a home directly across the street from the entrance to a hospital clinic. Her family lived on the main floor and rented the upstairs rooms to outpatients at the clinic. One evening, a truly awful-looking old man came to the door asking if there were room for him to stay the night. He was stooped and shriveled, and his face was lopsided from swelling, red and raw. He said he'd been hunting for a room since noon, but with no success. "I guess it's my face," he said. "I know it looks terrible, but my doctor says it could possibly improve after more treatments." He indicated he'd be happy to sleep in the rocking chair on the porch. As she talked with him, Mary realized this little old man had an oversized heart crowded into that tiny body. Although her rooms were filled, she told him to wait in the chair and she'd find him a place to sleep. At bedtime, Mary's husband set up a camp cot for the man. When she checked in the morning, the bed linens were neatly folded, and he was out on the porch. He refused breakfast, but just before he left for his bus, he asked if he could return the next time he had a treatment. "I won't you put out a bit, put you out a bit," he promised. "I can sleep fine in a chair." Mary assured him he was welcome to come again. And the several years he went for
miaka kadhaa ilioenda kwa ajili ya matibabu na kukaa nyumbani mwa Mary, kizee ambaye alikuwa mvivu kila mara alikuwa ni zawadi za vyakula vya baharini na mboga katika bustani yake. Wakati mwingine alitumia vifurushi kupitia kwa posta. Wakati mwingine Mary alipokea zawadi hizi zilizo na shukrani kila mara alipofikiria ona ambalo jirani wake wa mlangoni alilitoa baada ya mzee aliyeinama. Mary alijua kwamba wenda walikuwa wamepoteza wateja mara moja au wawili, lakini alifikiria, laiti wangejua wenda wagonjwa, magonjwa yao yangekuwa mepesi kuwa kustahimili. Baada ya mtu huyo kufariki, Mary alikuwa anamtembelea rafiki yake aliyekuwa na nyumba ya kioo ya kifadhi mema. Alipokuwa akitazama maua ya rafiki yake, aliona umaridadi aina ya chrysanthemum yenye rangi ya dhahabu, lakini akastaajabu kwani alikuwa linamea kwenye ndoo iliyo chakaa na kubondeka na ilikuwa imeshika kutu. Rafiki yake akaeleza, nilipopungukiwa na ndoo na ya kujua jinsi hili lingekuwa maridadi, nilifikiri haingejarisha, likaanza kutoka kwa ndoo hii.
Judge not according to the appearance.
Mwokozi ametuamurisha kwamba tusishukumu mtu bila sababu. Mwanachama wa muungano mmoja wa kina mama wakati mmoja alilalamika wakati mwanamke fulani alipochaguliwa kuwakilisha muungano. Hakuwa amewahi kukutana na huyo mwanamke. Alikuwa ameona picha yake na kupenda alichokiona, na kufikiria kwa maneno kupita kiasi. Kwa wale ambao walimjua, walimuona mtu bora zaidi. Picha ilionyesha kwamba alikuwa na tabasamu nzuri. Lakini kitu ambacho picha haikuonyesha, alikuwa ni mtu mwenye upendo sana. Aliyependa Bwana na kuwapenda wana wake. Haikuonyesha kuwa alijitolea katika jamii na ilikuwa ni wa kuwafikiria wengine na alikuwa jirani wa kujali. Kwa ufupi, picha haikuonyesha kweli kabisa. Nauliza, ikiwa mitizamo, matendo na maelekeo ya roho ina kisiwa na sura za kimwili, je, uso wa mwanamke aliyemlalamika angeli kuwa mzuri kama yule mwanamke mwingine? Kuna wengine wenu ambao mmeolewa, baadhi yenu hukaa nyumbani na watoto, hali wengine wenu hufanya kazi nje ya nyumba, na baadhi ya yenu watoto wao wamekwishaondoka nyumbani. Wengine wenu ni wanawake wasio na wenzi. Baadhi yenu mna shida za viuno, wengine hamna. Kuna wale ambao wanaweza kumudu mitindo ya kisasa na wale ambao kwao kuwa na vazi moja linalofaa la Jumapili ni bahati. Tunafuata tofauti kama hizi karibu huzuni mwisho. Je, tofauti hizi zina shawishi kuhukumia? Ukiwahukumu watu, huna wakati wa kuwapenda. Mwokozi aliasi, amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda nyinyi. Nauliza, tunaweza kupenda kama Mwokozi alivyoamuru ikiwa tunahukumiana? Na ninajibu, pamoja na Mama Teresa, hasha, hatuwezi. Mtume Yakobo alifundisha, mtu akidhani kuwa anaye dini wala hauzui ulimi wake kwa hatamu, hali kujidanganya moyo wake, dini ya mtu huyo haifai. Mwaka huu wito wenu wa Relief Society wa miaka 100, upendo haupungui neno wakati wowote. Nabii Mormoni anatufundisha kuwa hisani ni upendo msafi wa Kristo. Moroni alisema, na isipokuwa na hisani, hamwezi kuwa vyovyote kuokolewa katika ufalme wa Mungu. Nafikiria hisani au upendo msafi wa Kristo kuwa kinyume na kukosoa na hukuhukumu. Ninapozungumzia hisani kwa wakati huu, simaanishi usaidizi wa wanaoteseka kupitia kwa kuwapa mali tulio nayo. Bila shaka hiyo linahitajika na la kufaa. Usiku wa leo, hata hivyo, mawazoni nina hisani inayojitokeza wakati tunapowavumilia wengine na kuwa na upole kuhusiana na matendo yao. Aina ya hisani ambayo inasamehe. Aina ya hisani iliyo ya uvumilivu. Mawazoni nina hisani ambayo inatuchochea kuwa wenye huruma. Si tu nyakati za ugonjwa, dhiki au mateso, bali pia nyakati za udhaifu wa makosa kwa upendo wa wengine.
Aid to those who are afflicted. True.
Hisani ya kweli na upendo kwa vitendo. Kuna haja ya hisani kila mahali. Kuna hitajika hisani kila mahali.
Which refuses to find satisfaction in hearing or repeating the reports of misfortunes that come to others, unless by so doing.
Isipokuwa ikiwa kwa kufanya hivyo, mwenye msiba atapata fadhili. Mwanaelimu na mwanasiasa wa Kiamerikani Horace Mann wakati mmoja alisema, kuona imani ni utu, kusaidia ni kiungo. Hisani ni kuwa mvumilivu kwa mtu ambaye ametusikitisha, ni kukataa msukumo wa kutaka kuchukizwa kwa urahisi, ni kukubali udhaifu wa makosa, ni kukubali watu kwa walivyo kweli, ni kuangalia zaidi ya wajihi sifa ambazo hazitazima kwa wake, ni kukataa msukumo wa kuainisha wengine. Hisani inaonekana wakati walimu watembelezi wanaporejea mwezi, mwaka hata mwaka, kwa dada yule yule asiye na haja na mwenye kukosoa. Inaonekana wakati mjane mzee anakumbuka na kupelekwa kwenye sherehe za kata na shughuli za Relief Society. Inahisiwa wakati dada anayeketi pekee katika Relief Society anapopata mwaliko, njoo ukae nasi.
It is felt when the sister sitting alone in Relief Society receives the invitation, come, sit by us.
Kwa njia ndogo mia nyingine nyote mnadhihirisha hisani. Maisha si makamilifu kwa yeyote kati yetu. Badala ya kuwa wenye kuhukumu na kukosoa, na tuwe na upendo msafi wa Kristo kwa wasafiri wenzetu katika safari hii ya maisha. Hebu tutambue kwamba kila mmoja anafanya uwezavyo kukumbana na changamoto zinazomjia, na hebu tujibidishe kufanya tuwezavyo kusaidia. Hisani inamweleza kuwa upendo wa kiwango cha juu zaidi, adhilifu na mwenye nguvu zaidi, upendo msafi wa Kristo, na yeyote atakayepatikana naye katika siku ya mwisho itakuwa vyema kwake. Upendo haupungui. Neno wakati wowote. Hebu wito huu wa kuhudumia wa Relief Society, huu kweli usio na mwisho, waongoze katika kila mnalofanya. Hebu ipewe kwenye mioyo yenu na kupatikana kudhihirika katika mawazo na matendo yenu yote. Ninadhihirisha upendo wangu kwenu, dada zangu, na kuomba kwamba baraka za mbinguni zitakuwa zenu milele. Katika jina la Kristo, amina.